morio, morio a mia. You already morio a mia. Morio.
Yo, for real, man. You already know, man. For real. Yo.
Mina siza tu bongangi, but hope ataitisha kama kuna kitu anahitaji. Wanasema kikambali. Yo wana kutamani. Dynamizo yuko wapi? Alisha tuwacha ama bado yuko ndani? Huyo ni morio wa mia jamani. I swear nikikutana na yeye tautati. Kama hauniamini usijiforce. Nili burn bridges bro, ndo usiwaini cross. Na kupenda lakini siwezi kutrust. My fans unipenda hauni rarulia shot. Ule denge napenda sijaim show. Chinje chinje mtowe mashaito. Kinde finje mbake fike five. So inde inde mimi sijai stroke.
Jua we ni morio, morio wa mia. Jua we ni morio wa mia. Morio, morio wa mia. Jua we ni morio, morio wa mia. Jua we ni morio wa mia. Morio, morio wa mia.
Okay.
Jua we ni morio wa mia.
Na morio unishow ziwashe. Na mwingine king ziwache. Mwingine nikiomba so ni wache. Ujue morio wangu ni wachache. Mtu wa power bana, burn cables. Kuna morio wa mia, li turn tables. We ni mtu wa power bana, don't switch up. Now see me X, no tweet. Okay, put the pants down, no picture. Calm down, tapiga. At least on a joke deal with my madness. Then he snows I titted that couch like my mattress. Morio wa mia, bads over feather. Pia najua, zile bads unapenda. Beste ni deni, usingoje ni kukanja. Nipatie loan ingine morio.
Jua we ni morio, morio wa mia. Jua we ni morio wa mia. Morio, morio wa mia. Jua we ni, jua we ni morio. Morio wa mia. Jua we ni morio wa mia. Morio, morio wa mia. Jua we ni morio wa mia.
Life ni mtihani mazuri, usiniangushe mtihani.
Pia kuna morio bandia. Morio wangu, morio bandia. Pia kuna morio bandia. Morio, morio bandia. Pia kuna morio bandia. Morio, morio bandia.
Chungana na morio bandia.